party. Now you dey change, you dey be my BFF. Penzi karoti. Now now a future with you, my chef. Hutakirati. Shombo na pia ni vichafu eh. Unankarabati. Na kupa udhaifu na nipa eh. Kiboko ye na data me. Anambea masontojo. Prokoto dance, he likes my face. I can pick you no la son tojo. Kiboko ye na data me. I never bear my son tojo. Prokoto dance, he likes my face. I can pick you no la son tojo. My mind de kamate, my love.
My mind de kamate.
Oh my sweet.
My mind de kamate. My mind de kamate.
My king.
My mind de kamate.
My love.
My mind de kamate.
Oh. Kuna nchomeza ukinive mbeleza nacheza kifua baba. Penzi lako lanpeleka mchaka mchaka. Mindi wako nasiwezi kwacha kwacha. Kiss me wanzo njo tucheze kwasa kwasa. Upenda hacho umesha kipata. Nacho kiona ni maruerue. Nichanganye mahaba ya ni uwe uwe. Chumba ni sakafuni ni nyawe uwe. Nitandaze kama bata ni bau.